sure.
Exclusive at NigerPhoenix.com.
Mungu amerudi tena.
Zombie, zombie. Foxy, Foxy. Deadly.
Batman.
Wara. Ishi.
Nikifanikiwa.
Nikifanikiwa.
Wewe ya upendi.
Wewe ya upendi.
Kwa sasa nina katoyo tuje nikipata renji.
Na utakufa.
Ushamwagalazi.
Ushamwagalazi.
Ushavunja nazi.
Ushavunja nazi.
Mwezako kijukucha mtume mjomba mbona una kazi. Kuna nyingi changamoto. Kichwa kimepata moto. Na bado nateseka eti juksa tapata lini mtoto.
Na utakufa.
Lurime ya kwanza. Lurime ya pili. Weza kwa narudisha chupa we unataka lipa bili.
Wata deji.
Wenye chuki waso tupenda wata salamu.
Wame salamu.
Ah, wanafiki waso tupenda wata salamu.
Wame salamu.
Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye.
Wata kufa.
NigerPhoenix.com.